Kori, kori, kori. Coronavirus is here. Stay home. Nabe ngaro buli dakika. COVID-19 is real. Ha. Whisper banic servant, tukutero muranga. Tuwegendeze ni kwa tutase ihanga.
CMG.
COVID-19 tusazilo tuweba gezeti karika wani. Chikatani kila huwa ni China moba chingi chongu chani. Tuwebe dance ya internet alijazere na CNN. Tuwebe remo blood mtazalo wa mateka ga government. Otandararo ndivulo inamuramua guri so genuine. Kinu kiroere kilomere mpaji style ya ki Halloween. Sanitizer tuzigule abata kwe sobra tunaviseka haragi ya antikonko. Ndi mama izika kuokia katunguru chumu na green zihami lubi taburaho. Tuwefole divana ilu mawota tuganyue vulikaire. Evyo kwe kwa mkafuba bambi tuvie ganyire. Mkozoe deno mwendo ta evya kisi vye ganyire. Kuatire mbladi tukia kweta gamweno ensi wewe. Tote kuata mumikono tutakohoroba kwe saimura mumuanya. Mburu wa masikio baka tambara. Tue hale kwe soroza mubikosi vya bantu haiguru ya vana.
All we can fight COVID-19. All we can fight COVID-19. All we can fight COVID-19. Coronavirus out of Uganda. Tuena tukusobora kurwanisa. Tuena tukusobora kurwanisa. Tuena tukusobora kurwanisa. Coronavirus kuruga mu Uganda.
Coronary blood eva blood mutaba so date. It's so disastrous but still we can fight it. Through washing hand kwe hare because ya mna congestion. Mumpe attention, please please my nation. Cause the tulimu tension, be yourself antidote. Otakitwara for granted, just take all the measures. Uwaka senyika kakohoro, keep in self-isolation.
Take a lot of fruits and vegetables. Enjoy the antibiotics in your white blood cell. You not share them clothes. Though the government not speak about it. Yeah, people in a quarantine. Not your escape, just keep us safe. Get your hand wash, sanitize and not forget the mask. Not kiss, not hug, make this your bigger gun. Your bigger gun.
All we can fight COVID-19. All we can fight COVID-19. All we can fight COVID-19. Coronavirus out of Uganda.
Tuena
tukusobora kurwanisa.
Tuena
tukusobora kurwanisa.
Tuena
tukusobora kurwanisa. Coronavirus kuruga mu Uganda.
Kura ina sign Z and simple tomuzi. Self isolation ni option ya kusinga kwa effective. Na iwa kuasiri wali mkarantini vambio utatoroka. Vane kisa tasa ihangali ya tiyo jipalo of Africa. Aina kasende guli ya mata kwe sobra sabuni ne video mola. Aba mamoto kabami mutatika XSC tuke miga. Mabaraga kia kingu ni mkulinda kivanze kihike muka. Tutakoza sobu tambara na bantu vandi ba blood mwana. Tuliebe mnebio kuliebio manjirebio mbeko mobili. Tuluwane tugie tangire kuspreadinga worldwide kilaru. Whisper nkutero muranga. Endu kagingu tragiruane sabambi ye kutuit. Ngira mkuhure kirita le hansi kuri mbaroma. Katusove mkama ruhanga hanu kitahika. Hai mkama ruhanga iju kama zana vawe tata. Pamalaika nywe na muiguru mtu ya ambe tutafa. Kutulava tusopeze tukusapa tunganyiri aitata ruhanga. Amina.
Iwe ruga mumu sana. Kimanye coronavirus ezazireo. Wegendere zai. Mateka gahondere. Oh na 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 na. Na 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 na. DMG Ocean.